Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanyi mwiriwe neza ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu, ariko rero ni muje no kuri internet kuri www.radio.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu, naho mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga, mu Rwanda hari abavuga ku inkwano isa n'iyabaye ikiguzi. Umwe muri bo ni umunywanyi w'ijwi rya Amerika, Twagira Yezu Marcel, w'ikibagabaga i Kigali.
Turashaka ko mwazadutumirira abantu bafite aho bahuriye n'umuco nyarwanda, tukababaza ibibazo ku bijyanye n'inkwano mu Rwanda, kuko usanga inkwano itakiri inkwano, ahubwo wagira ngo ni ikiguzi. Ni ugucirianwa nk'uko umuntu ajya ku isoko akagura ihene, akagura inka, akagura ibijumba byo kurya. N'inkwano muri iki gihe mbona wagira ni uguciriranwa, aho usanga umuntu avuga ati mukobwa wanjye namutanzeho ibi n'ibi, ntabonye inka n'amafaranga angana atageretseho, ntacyo twavuga. Ntukabona ni inkwano, ni ishimwe. Icya kabiri kigaragara, usanga bavuga ngo ni ikamba ry'uburere bwiza. Ukibaza abahungu ntabwo turerwa, twebwe abahungu baratworora, bafite amafaranga batwororeramo, ntabwo twabatureze.
Nuko rero byifashe, maze turagenda turasoma dusanga Rwamrek, umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire hagati y'umugore n'umugabo, ivuga ite ahubwo inkwano yari ikwiye kuvaho igafata indi sura. Ahubwo niyo mpamvu twabatumiriye Venant Nzabonimana, umuyobozi wa Rwamrek. Hagati ariko nari nasabye n'umuyobozi mukuru w'inteko y'umuco y'u Rwanda kuza muri iki kiganiro, agira gutya kuva kuwa gatanu aranyihorera nta gisubizo yampaye ntacyo. None rero mbanze mbashimire cyane, mwanditse muri benshi kuri Facebook y'ijwi rya Amerika, mwese mushaka kuza muri iki kiganiro, nagira ngo mbisegureho mwese ntabwo twabonera umwanya. Muri benshi beza, kandi niyo mpamvu nanabasaba ngo uwo duhe ijambo wese agenda bandura kugira ngo dushobore guha ijambo abenshi uko bishoboka. Mbazanire rero umushyitsi Venant Nzabonimana, urahurakomeye.
Raho Kamirindi.
Yego turaho, turakomeye natwe.
Turakomeye, tumeze neza natwe.
Nuko Imana ishimwe. Ndagushimiye rero uyu mwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kuri iki kibazo cy'inkwano. Bamwe bavuga bati isa n'iyabaye ikiguzi, nabanditse kuri Facebook ijwi rya Amerika benshi barabyemeza. Nuko mwebwe rero muri Rwamrek musanga idakwiye kugumaho, nuko bereke.
Umuvandimwe, ngira ngo amaze kubivuga mu kanya. Inkwano iyo urebye usanga mu gihe turimo isigaye ku izina, ariko yarahinduye isura. Uko turakosha, turakwa, ariko mu by'ukuri wareba icyo bivuze wagishaka rimwe na rimwe ukakibura. Ugasanga rero tugendera ku byahise cyane, tuvuga ngo ni umuco, inkwano ni umuco, ariko wareba uwo muco ugasanga ahanini hari uburenganzira bw'umuntu cyangwa bw'abantu ugenda uhonyora. Icya mbere, umukobwa ugiye gushyingirwa tumubonamo umukobwa ufite uburenganzira nawe ufite ububasha akagira ubwenge akagira n'uburenganzira bwo kubaho. Ariko inkwano twaje kugenzura dusanga nk'abantu twimakaza ihame ry'uburinganire hari abayuririraho akavuga ngo naragukoye ngo ufiteho ububasha yamara kugera mu rugo akumva ko agomba gukora ku mugore ibyo ashaka byose kubera yuko yamukoye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukuvuga ngo inkwano iyo tuyirebye mu mateka nibyo uko babivuga ubundi cyari kima neza cy'umubyeyi wareze umukobwa. Ariko icyo gihe iyo turebye uburyo ubukwe bwakorwaga umukobwa ntiyanamenyaga aho azashyingirwa ntitujya mu bihe bya mbere y'abakoroni.
Umukobwa
uzamurongora yamenyaga uzamwakira gusa imiryango niyo yumvikanaga ikajya hariya ikunga ubumwe yarangiza igahana abageni. Umuhungu nta ruhare yabigiragamo, umukobwa nta ruhare yabigiragamo. Ariko noneho iyo urebye muri iki gihe umukobwa n'umuhungu barakundana bamara gukundana ahubwo bakaba ari bo babwira ababyeyi bati nimudushyigikire dushobore kuba twakora twakingirana. Abifite barabikora nta kibazo gihari. Ariko hari aho ugiye ugasanga ntabwo ufite inkwano wasanga utayifite bakakubwira bati wowe umukobwa wacu ntabwo tuzamugushyingira. Wa mukobwa abujijwe bwa burenganzira bwe bwo gushyingirwa kandi itegeko rirabumwemerera. Ugasanga wa muhungu nawe abujijwe uburenganzira bwo kuba yarongora kandi nawe afite ubwo burenganzira bwe itegeko rirabumwemerera. Noneho ugasanga na rya hame ry'uburenganire rihonyorwa kubera yuko umuhungu niwe wagiye gusaba akajyana ya nkwano bagurishije isambu ya se cyangwa se nawe agurishije ibye kugira ngo abone ya nkwano. Ugasanga iryo hame ry'uburinganire ntabwo ryubahirizwa. Ikindi ureba usanga umukobwa nawe muri kwa gushaka gushyingirwa hari igihe asenyera iwabo kuko ibishyingiranwa agomba gutwara ni ibishyingiranwa bigomba ngo gutuma agira agaciro imbere y'umugabo.
Reka tuze kubigarukaho n'abanywanyi kuko ari benshi cyane bategereje.
Yego
turaza kubigarukaho ariko hari akantu uvuze k'umugore iyo akowe muri ubwo buryo atagira agaciro mu rugo. Hari umurundi witwa Claude Niyongabo yanditse ati nibashaka bazaduca ahubwo na miliyoni 5 tuzayatanga ariko babitomore neza ko tuzaba tuguze kugira ngo ashitse mu rugo amenye neza uko azifata uko azokwifata kuko bibaye ngombwa tuzobagurisha natwe turonse undi mugabo atwungukire. Ngizi ngaruka z'ibi bintu uko uri kubivuga. Noneho reka duhe ijambo nzamwita arategereje ku murongo hagati mu bibutse ko yingi yari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nzamwita.
Yego
uraho neza?
Muraho.
Umwanya nuwa wariko uvuga ijambo rigufi cyane kugira ngo duhe n'abandi umwanya.
Yego ni igitekerezo. Nanjye ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyo urebye usanga impano ari ikibazo kigenda kirushaho kugenda gikomera.
Komera ndakumva.
Yego kubera ko uko umukobwa umukoye ari ni nako mbese bibyara amakimbirane mu muryango cyane cyane ko abantu baba babikomeje cyane aho bajya mu biciro umwe akavuga yashatse n'undi akavuga yashatse bituma rero agaciro k'umukobwa cyangwa k'umutegarugori kagenda kagabana kuko bwije n'uko bukeye bitewe n'icyo kibazo cy'inkwano. Hari hakakwiye kurebwa uburyo imiryango yajya yubakira abana ititaye kuri iryo bintu abana bakundanye bakabana, kuko niba bakomeza kwita kuri icyo kintu cyane ni nayo mpamvu imiryango myinshi igenda isenyuka, kuko buri wese agenda areba inyungu ze, niba nta nyungu yabikuyemo akarushaho kurakara, mbese ibibazo bikarushaho kuvuka. Niyo hazajya habaho ubwumvikane abana bakundanye bakabana, yumva rwose nta kibazo. Murakoze cyane.
Nzamwita nawe, ndagushimiye cyane.
Yego, murakoze.
Ijwi rya Amerika, duhamagare na Andre maze umutumirwa Nzabonimana Venanti aze kugira icyo avuga nawe amaze kuvuga. Andre
Abde,
uraho neza?
Ndakomeye, ndakomeye.
Nuko ndumva uvuga ikirundi, uri mu Burundi?
Yego, ndi mu Burundi mu ntara ya Gitega.
Ye, umwanya ni uwawe ariko uvuge ubandura.
Murakoze cyane. Ama tugiye kure cyane n'inkwano, aho tugeze ubu muri gihe usanga umengo genda uhunda bifata ko umengo no rudandazwa rw'abantu, kubera umuhungu ahari arashyirwa mu igeme, aho bogiye kugera aho bakamubwira nabo bakugwabo, ugasanga umuhungu bamuca umurengera, bakamuca umurengera, ugasanga umengo no guciriranwa, kuko umengo no rudandazwa. N'icyo gihe utusanga n'ingo z'ubu zitagikomera kubera ikizirasambuka cyane, kubera ko umuhungu wewe aguma abona yuko umengo mu bisanzwe yaribwe, ni ukwibwa, mengo yaraguze umuntu nawe umaze kumugura, umukozi icyo ushaka, umukora icyo ushaka, nuvuga ko ni kwa kuntu zanduru zamaze ziko ziranduka, y'amatati aguma yaduka mu ngo.
Ye, urakoze cyane Andre.
Urakoze cyane namwe.
Venani, uyu muntu azanyama kandi kantu kagashyashya ati ni urudandazwa rw'abantu. Murabibona mute muri Rwamureke?
Ndakumva rwose. Ndere yarakoze kubazanyemo iki kintu gishya. Nzamwita we, ndi kumwe nawe ijana ku ijana, kubera ko buri wese uburenganzira bwe bugomba kubahirizwa. Ahasigaye tukorohereza abakundanye bagakundana, tukabubakira bakubaka. Ibirebana n'urudandaza, urebye iyo bageze mu biciro bagatangira kuvuga ngo nangahe nangahe, na Andrea nawe turemeranya. Turemeranya kuko urumva niba umuntu bavuga ngo nimutaduha ibi aya ngaya, cyangwa nimutaduha inka zingana gutya, ntabwo tuza kumubashyingira. Ni ikibazo gikomeye cyane, haba harimo gucuruza. Ugucuruza abantu rero nabyo ni amategeko, hari amategeko abihanira. Nibaza ko nabyo byagombye kugenda bikarebwa neza, ku buryo dushyiraho n'iryo hame ry'uburinganire. Hari amategeko nayo abugenga, ku buryo dushobora gushyingira abana bakagira urugo rwiza.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri Sanga. Turaganira ku kibazo cy'inkwano, uko twari twateganije kubivuga mu Kinyarwanda, gukora ikibazo cy'inkwano mu Rwanda, ahubwo no mu Burundi baravuga bati yewe no mu Burundi niko bimeze. Nuko kuri telefone dufite Mohamud. Mohamud,
ni alo,
uraho neza?
Turaho, turashimira Imana. Namwe muraho?
Yego, turaho. Uherereye hehe?
Ndi mu Burundi, i Bujumbura.
Ye, umwanya ni uwawe ariko wihuta.
Nibaza ko ku byo nari nasomye n'intererano ku bijyanye n'ibijyanye n'abantu baba bashaka kubakana, nibyo?
Yego,
inkwano. Ku bwanjye icyo mbona kuri ibyo, muri ino myaka yacu nko ibice 60 cyangwa 70 tunavuge, ni nk'urudandaza baba bariko barakora kenshi. Rero utubwe tukiri imisore ntitworoherezwa kenshi, usanga warashakanye n'umukobwa ugiye iwabo inkwano bakubwira, n'umukobwa akubwiwe inkwano akubwira, ugaca ubona yuko n'ibintu bya mariage no mu mutwe bigaca bivamo. Rero ibyo oye bibaye ko oye nicyo gituma uno munsi muri ino myaka ubona ubusambanyi bwabaye ndanto, kuko abahungu twarakuze. Nkuvuga ko mu bijyanye n'inkwano ni nk'uburemere batuzaniye,
nuko bikajyana
bica bijyana
bikagira ingaruka ku busambanyi. Gute
ingaruka?
Bigira ingaruka z'ubusambanyi.
Gute ingaruka? ingaruka nzavyo ni mwugo gusamba nyine haca hazamwe ni ingwara abana yavaye mu nzira didaciye zitari inzira z'amategeko bidongaruka mbi muri bino bihe tubayemo kubera ibintu bijyanye no kubakana barabishyizemo ibintu byinshi by'uburemere byinshi bikomeye cyane rwose ejo oye bibaye uko oye ubusambanyi buca buba bwinshi
ye Muhammad urakoze cyane ndagushimiye igitekerezo cyawe
yego
ye
hanyuma igitekerezo cyanjye gena nishatse kuvuga mwo abavyeyi rero nabo nyene borabukubora ukuntu nyene borohereza abana bere bakanabafasha iyo baba bashatse kubakana bakana baterera bati muri byo kugira ngo bakane kice n'amategeko ahende bagire umuryango mwiza ice n'amategeko n'imana iyo oye iyo bibashimira kandi n'ibyo na by'imana ishaka
ye urakoze cyane ye Muhammad urakoze pe nuko venani hari icyo wavuga kuri iki gitekerezo cya Muhammad
igitekerezo cya Muhammad icyo nakivuga warakoze cyane no kuvuga ngo ingaruka ishobora kugira nuko hari abashobora kwiheba ntibashobore kuba bashingiranwa uko bikwiriye hakaba hari abafata inzira y'ubusamo ndetse bakagenda batanyuze mu mategeko kandi ishingirwa ryemewe ntirinyuze imbere y'amategeko icyo ni kimwe nakongeraho ikindi ni uko muri kwa kwiheba hari abantu bageze igihe bakavuga ngo ariko subundi kuko ntateze kuzabona inkwano ubwo busambanyi avuga bushobora kubaho pe bikaba ingaruka byo kuvuga ngo ntacyo nkimaze ubwo ntashobora kuba umugabo ubona inkwano reka ngende njye gushaka abo nibanira nabo uyu munsi akabana n'umukobwa avuga ngo ni umugore ejo akaba yamwirukanye ejo bundi agashaka undi ejo bundi akaba yamwirukanye kuko nta n'amategeko azamurengera ndumva ari icyo ngicyo nabivuga
radiyo ijwi rya amerika hari umunywanyi w'ijwi rya amerika nawe wanditse ati ariko se babonye n'igitoro n'ibiciro by'ibiribwa byadudze nabo baca baje inama ngo yo kududza inkwano mu magambo make ni nkaho yavuze ati ubungubu se ibiciro by'ibiribwa n'ibiciro by'ibitoro bizajya bizamuka nabo bazamura ibiciro by'inkwano nuko kuri telefone dufite Ndikumasabo Godefroid. Ndikumasabo,
yego yego,
uraho neza?
Naho neza.
Uherereye he?
Ndi Nairobi muri Kenya.
Ye, muri Kenya. Nuko igitekerezo cyawe mu magambo magufi cyane.
Igitekerezo cyanjye magambo magufi.
Komeza Ndikumasabo.
Ndagomba mundarize mutumiza wacu.
Arakuba rwose.
None se ko bazabwira nkara n'agashimwe hanyuma tukaba twiza turabona hirya no hino mu migenzo y'ikirundi ndetse n'ikinyarwanda kuko nicyo kimwe hariho ababyeyi bamwe bamwe abana bajyaga bumvikana inkwano ariko ababyeyi bakaba intambamyi bakavuga ngo ayo mafaranga ni makeya none se agashimwe barajya bakanka cyangwa agashimwe ko kaba kari kose umuntu aragatora.
Urakoze cyane.
Igitekerezo cyanjye cya mbere.
Yego, wari ufite n'icya kabiri?
Nari mfite n'icya kabiri, nagomba kugira nk'inama kumbura ababyeyi. Iyo abana bumvikanye ati duhurije kuri iki kintu iki n'iki n'iki, bajye bareka kuba intambamyi, bajye batorohereza rwose. Murakoze.
Yee, urakoze cyane Ndikumasabo. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Venanti we, nawe rero wamwumvise.
Kuvuga ngo agashimwe agashimwe nta n'uvuga ngo urabiki ushima kuko ufite icyo ushima noneho wowe ukaba ari wowe ugena. Ikibazo rero cyo mu nkwano ni uko utanga inkwano ntabwo ari wowe ugena, ugena n'usaba. Niho kuvuga ngo niho tuvuga ngo ni urudandaza cyangwa se ni ubucuruzi. Niwe usaba wavuga uti mfite ibingibi bikeya akaba atabyemera, ariko mu by'ukuri uko byakagombye kugenda ishimwe ry'umubyeyi ni ukuvuga ngo yakagombye kuba ari irituruka ku mutima wa wawundi ugiye kubitanga. na uzimbuga yuko umuhungu n'umukobwa aribo bakundana bakaba bashobora kuvuga bati iwacu umuhungu akavuga ati ababyeyi b'umukobwa bambyariye umugeni reka mbashimi umukobwa nawe akaba yavuga ati reka nshimire ababyeyi bambyariye umugabo hagati aho ngaho bikaba impande zombi ntibibe n'uruhande rumwe ahasigaye ababyeyi bakabashyigikira mu gikorwa cyabo niba bafite ibyo bafite bashobora kuza bagashyira hamwe kugira ngo ubukwe bube bakaba babafasha noneho ubukwe bukaba bakabashyingira bakabubakira bakabashyigikira nuko nguko natwe tubyumva
radiyo Ijwi rya Amerika abamfasha bambwiye yuko bamboneye umuntu uri muri Somalia ntibisanzwe ko tubona abantu bari muri Somalia yitwa Benjamin. Benjamin?
Sawa.
Uraho neza?
Ndashima Imana.
Urakora iki muri Somalia?
Nkuko bisanzwe nagiye kurubuga nza kubona ibintu byerekeye ibyo gushingirana ngo basigaye basaba inkwano y'umurengera.
Yego, ariko ntabwo mbwiye icyo ukora muri Somalia.
Nsanzwe nyine ndi mu ambasaderi, ndi umusirikare.
Ah, uri mu butumwa bw'amahoro?
Yego.
Komera ku muheto.
Yego cyane.
Ye, bandanya.
Yego, ndabumva kare nari kunuze nza kubona ubutumwa bwari kunuze ku kutava Facebook ya Amerika.
Ye.
Bavuga izerekeye gusaba ingene basigaye baduza basaba inkwano y'umurengera.
Yego.
Ndasoma komantere zimwe na zimwe mbona ubundi bwo ku ruhande rumwe rwavuga ati bamwe bazo nibabasaba bashake basaba inkwano nyinshi ariko babe ababo bamere nk'ababaguze. Halo?
Yego, ndagukurikira Benjamin.
Ego ariko mbona ibitekerezo ni byinshi nanjye mvuga ati ngomba nanze kugira nanjye nomero ryanze gushyiraho igitekerezo cy'uwanjye mu gihe ngira amahirwe yo kumpamagara rero ndagize amahirwe ko mumpamagaye nanjye sishorogezaho
yee
nanjye uko ndabibona icyemezo cy'ibyo inkwano ego inkwano nti gusaba umuntu nk'umugenzo wo gusaba nk'uko twawusanzeho nk'abantu mu Banyarwanda urahari uwo mugenzo no mu Barundi urahari mbese n'isi yose ngira uwo mugenzo usanzwe uhari kuko ntabyo sindabizi kuko nase sinatembereye cyane ngo ngere mu bindi bihugu bikomeye cyane ariko cyozi cyoco mu bintu byo gusaba byo gutanga inkwano byari kuba byakabaye ibintu byo kugira bagize urugenzo rwo hafi batarinze kuvuga ati ngo bagomba basaba miliyoni n'amamiliyoni uko tubayeho abantu bose barabizi
ni ukuvuga ko abantu benshi mudafite ubushobozi bwo kubona amamiliyoni
ubwo bushobozi nta buhari ibyo ndabizi ndabyemeranya nyambaje ntushobora kuyaronka ariko mfise n'abavukanyi bashobora kuba batoyaronka bivanye n'uko bimeze ushobora gushima umwana w'umukobwa w'ahandi hantu bahagoca inkwano nyinshi ugasanga bipfiriyemwo kandi byose no gupfiramo uko nyene ugasanga bivuyemo kwa gucikirana ugasanga umukobwa yaragukunze nawe waramukunze ababyeyi bakabimboga hakaba ubunoze intambamyo y'ababyeyi ugasanga habaye ibyo gucikirana nanyu ibyo mucyo gucikirana ahabwo nawe mekatira ntabwo nawe ntabwo ndawemeranye
ndenza ko Benjamin urakoze cyane
ndabumva cyane
urakoze rwose
ego nayo murakoze cyane
ubutumwa bwiza rero aho ngaho muri Somalia
nuko turashima nayo mugira ubundi mukomeze cyane kuza murabikurikirana ariko impanuro nk'ibi nk'uko namwe namvise murabahinga kuko ibyo bintu niheze gato munyibutse ikintu mwari mujejwe kuri ibi bintu nyine
yee nuko ngaho rero umunsi mwiza radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Niko Venanti uriya munywanyi w'Ijwi rya Amerika yigeze kuvuga akantu ati ngo ni gushimira ababyeyi ko bareze neza umukobwa ati twebwe se ntiturerwa abahungu twebwe ntiturerwa akonga koko mukavugaho iki
Narimaze kuvuga yuko icyakabaye cyiza ari uko ari umukobwa arakunda afite afite uburenganzira bwo gukunda ari umuhungu afite uburenganzira bwo gukunda ari abakobwa muri iki gihe abenshi nabo barakora bakinjiza amafaranga n'abahungu nabo barakora bakinjiza amafaranga icyo ababyeyi batashyira hamwe bakavuga bati tugiye gufasha abana noneho babana umuhungu agashimira ababyeyi b'umukobwa ko bamuhaye umugeni n'umukobwa nawe akaba yashimira ababyeyi b'umuhungu ko bamuhaye umugabo icyo ni ikintu cyakabaye cyiza abantu bose bakabyumva kimwe ariko yaragarutse ku kintu cy'ubushobozi avuga kugira ngo mbwire abatuteze amatwi ko hasigaye hari ubundi buryo bwo gukwa aho umuhungu ashobora kuba ntayafite cyangwa se adafite impano zihagije umukobwa ayafite bakiherera umukobwa akayaha umuhungu cyangwa akamuha impano akamubwira tuzajye gukwa iwacu niba rero izo nkwano arizo dutegereje kandi turambijeho tuvuga ngo ni ikima neza cy'umubyeyi urumva inzira biba byagombye kunyura zibatarizo niyo mpamvu rero tunakagombye gufasha abandi kugira abo bana kugira ngo banyure mu nzira za nyazo aho kugira ngo tunyure mu nzira zibajyana kubeshya no kujyana mu buryarya
na hano kuri Facebook ijwi rya Amerika hari umunywanyi witwa Ngendahimana Emmanuel nawe yavuze ati hari n'abakobwa bikwa naho kandi gatekerezo nyine wari umaze gukomoza ukagushyira hamwe undi munywanyi w'ijwi rya Amerika yanditse kuri Facebook yitwa Hakizimana Emmanuel ati njye mbona famiye y'umukobwa yagashatse nka miliyoni imwe niyo umuhungu igashaka miliyoni imwe izo miliyoni ebyiri zigahabwa uwo muryango mushyashya bagashaka icyo bayashoramo harakandi yongeye ati cyane cyane ko udafite mwene wabo nta kazi abona ko nta kandi kari ku ruhande ariko igitekerezo gikuru ni ugufasha umuryango mushyashya gushinga intege kuri telefone dufite Niyitegeka Jean Pierre Niyitegeka we
karame
urakomeye
turakomeye
uherereye he
ndi Kigali Nyarugenge Gitega
ndumva ari kugenda uri kugenda
yego ndi kugenda harano gato naringiye
nuko umwanya nuwawe rero ariko uvuge ubandura
yego afanye ni ukuvuga ngo ubundi uriya ubundi ku musore n'umukobwa uriya ubundi aba ari umuryango mushyashya ukeneye gushyigikirwa kuruta uko yaba ari umuryango ahubwo basahura kuko biriya aba ari nko gusahura gufata umuntu niba ari umusore ageze urugo rushyashya agiye gushinga umukobwa bamuciye miliyoni ebyiri z'inkwano cyangwa itatu n'undi buriya ni nko kumusahura kuko muri uriya muryango mushyashya uba ukishakisha uba utaramenya n'uko ibintu bimeze n'ubuzima bw'abantu babiri uko bwubakwa nkanjye rero nyine cyari n'ingaragu ariko ku bwanjye numva yuko ubundi bagakwiriye gushyigikirwa nk'uko umuvandimwe yari abivuze bakazana nimba ari ugukwa nishimye ni nk'ubundi niko byahoze mu muco
yego
ubundi noneho nyuma ahubwo bakaba babashyigikira kugira ngo bubake umuryango uhamye unafite n'icyerekezo kubera ko imiryango yari abashyigikira kugira ngo bafate umuhungu w'umuce miliyoni ebyiri eshatu ngo ni inkwano iriya ifatwa nk'ikiguzi kandi inkwano yabaye amafaranga
yego Jean Pierre ndagushimiye cyane
yego
ye Jean Pierre azanya kandi kanati ni nko gusahura urugo rumwe nibyo Venani
none se urumva ibyo avuga bifite ishingiro kuko niba umuhungu bamuciye inkwano nini nawe afite ibyo ategereza ku mukobwa inangaha mu bintu bategereza ko umukobwa azana amasora akazana intebe zo mu nzu akazana igare rishya wanza hazageza igihe akazana moto cyangwa se n'imodoka uwaba utabibonye ni ukuvuga ngo bwa burenganzira cya cyubahiro cy'umugore ugombwa ntacyo uri bubone kuko bavuga ngo ntacyo wazanye icyo gihe rero ihame ry'uburinganire naryo ryapfuye kandi byishwe n'uko umuhungu yumva yaguhaye byinshi akaba agutezeho byinshi kandi ibyo byinshi iwanyu yenda ntabyo bari bafite urumva na cya kindi bavuga ngo ni ishimwe ry'umubyeyi ntaryo yabonye kuko y'amafaranga yose uko yayabonye yayahaye umukobwa ngo najye kugura ibirongorano hari naho nasanze umukobwa yumvikana n'umuhungu aho kugira ngo bamukoshe umukobwa akazabwira iwabo ati yarayampaye bati warikosheje ati ntabwo narinzi uko bigenda urumva mu by'ukuri ni ugutinya ko bazamukosha agakoshwa menshi badafitiye ubushobozi noneho agahitamo kujya kuhishira mugenzi we kugira ngo batazamwota bakavuga bati umuhungu udafite miliyoni yo kudukwera ntabwo tumukwera ariko hari n'ibindi zindi ngaruka nabonye umukobwa hari abakobwa basigaye barahumutse kurwanirira uburenganzira bwabo kandi yewe ndabyemera iwabo bakwanga inkwano umukobwa agaca mu gikari agasanga umuhungu bakabana icyo gihe ababyeyi baza kurabukwa nyuma bakazagarukira abana ariko bumva ko bakoze amakosa icyo kintu nacyo kirahari hari abakobwa rwose banga gushyingira ngo ntabwo babahaye inkwano zikwiriye umukobwa agacaho akagenda agasanga umuhungu urumva rero muri iki gihe nuko dusigaye byose twarabicuritse bagasezerana bakajya gukwa ari uko basezeranye naho ubundi abatarasezeranye bagwa muri cya kindi twahoze tuvuga cy'ubusambanyi akaba yamwirukana akaba yamukoreraho ihohoterwa ku buryo wasanga atari umugore mu rugo wubashywe ariko rero ibyo umuvandimwe wacu n'itegeko yavugaga nabyo birumvikana
ese venanti biriya nta tegeko ririho rigenga inkwano kuki ridakurikizwa
mu rwanda rirahari i burundi ntabwo mbizi ariko mu rwanda irihari nawe n'abantu ntabwo bashobora kurikurikiza kubera yuko iyo urirebye usanga ridahwanye ritajyanye n'ibihe turimo hari iteka rya minisitiri w'ubutabera
yego
baciye iteka bavuga yuko inkwano izaba ibihumbi cumi na bitanu cyangwa se inyana bikaba ibyo ni iteka rirahari ariko nta na hamwe ushobora gusanga barikurikiza nta na hamwe kubera iki kubera yuko nyine imyumvire y'abantu ntabwo igengwa n'itegeko igengwa n'iyo myumvire nyine
none se itegeko iryo teka ntabwo rigena ibihano
ibihano ni ndetse ujya kurega ntawe uhari iyo bigenze gutyo barinumira bagaceceka nta mwana ushobora kujya kurega iwabo ngo banyimye iki n'iki baramubwira bati genda nushaka ugende ibyo rero nabyo ntabwo ari itegeko risa nk'aho rifite ububasha ku bantu bose aho ngaho niho hari ikibazo
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro muri isanga turaganira ku kibazo cy'inkwano cyane cyane mu Rwanda nabyumvise no buriya no mu Burundi nuko uzabishakira umwanya. Umutumirwa ni Nzabonimana Venanti n'umuyobozi wa Rwamurek umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire hagati y'umugore n'umugabo mu Rwanda. Kuri telefone dufite Twagirayezu Marcel niwe ntandaro w'iki kiganiro na igira uko ishaka we ube wihanganye tubanze duhe ijambo Twagirayezu ariko ntugiraho ujya Twagirayezu we
muraho neza nyakubaho Thomas
muraho neza nyakubaho Twagirayezu nuko uri Kibagabaga i Kigali uri umunywanyi ukomeye w'Ijwi rya Amerika twanyujijeho akajambo kawe gato mu kiganiro twigeze kugirana n'abandi bamwanyi hanyuma iki kiganiro gisaba hari ikindi gishyashya ushaka gushyira kukizanamo wihuta
yego nihuse cyane ni ukuvuga ngo tuzi ko mu muco nyarwanda umuntu yakwaga inka cyangwa se umukobwa agakobwa inka nyuma y'igihe runaka yaje ikabyara hakabaho indongoranyo ya ndongoranyo igihe ababyeyi b'umukobwa bakosheje bayijyanye ku mukwe bikaba ari ibirori by'akataraboneka none nk'uyu mugabo ukora mu bijyanye na n'ihame ry'uburinganire rwa mureka yikorera hano Kimironko ndayibona aho bakorera ndagira ngo mubaze mu bijyanye n'ihame ry'uburinganire byabo kudatanga indongoranyo rushamikiye kubera gukobwa amafaranga we ntabwo ushobora kuba intandaro y'amakimbirane mu rugo umusore avuga ati nagutanzeho miliyoni nta n'igiceri cy'icumi bampaye kandi inka narazitanze sinagira icyo ndonka kuko tuzi ko kera mu bukwe bwa kinyarwanda
washoreraga inka yawe washaza bakayishorera bakayizigira igihe runaka nabo bakazashorera inyana yayikomotseho bakakuzanira indongoranyo bigakomeza gushimangira ubumwe ya miryango yagiranye. Ese ubungubu kuba abantu bakwa amafaranga rimwe na rimwe umwana akabuzwa uburenganzira kubera umusore yabuze inkwano byo mubona bitaba intandamiya y'ibibazo by'amakimbirane? Murakoze nako nashaka kugira ngo mubaze mubanze.
Twagira Yezu ndagushimiye. Venanti yakumvise rwose. Venanti we umwanya ni wawe.
Icyo ngira ngo mubwire nkurikije ibyo ngenda mbona nanye nsaba abageni nkasabwa abageni. Nuko mukumvikana inkwano ahanini hari igihe bumvikana bakavuga bati uhera ku bihumba ya nayo ikimasa, hanyuma niwongeraho bikaba yenda niba yavugaga ibihumbi 300 akavuga ati ni ikimasa, nukwa 500 biraba ari inyana, turagusubiza 200 z'indongoranyo. Noneho abantu benshi bagahitamo guko ikimasa kuko aricyo baba bavuze ko ari makeya, kuko n'ubundi biba ari umugenzo kuvuga ngo bamusubije 200 ni ukuvuga ngo n'ubundi ni 300 yabahaye, kuko bahita bayamuhera aho ngaho ntabwo bavuga ngo tuzayaguha ubundi. Birakorwa rero birahari, ariko ndemeranywa nawe yuko aho batabisobanura ngo babisobanukirwe imiryango ibyumvikaneho ni hahandi umuhungu azajya agumya avuga ati nanjye iwanyu hari indongoranyo yanjye nanjye bazayima, ugasanga harimo ikibazo cyo kugumya gukurikirana umukobwa akaba yabigiriramo yabikorerwamo ihohoterwa kubera yuko ngo iwabo batatanze indongoranyo. Ibyo byo ndabyemera, ariko ahenshi aho ngaho dusaba abageni n'aho dusabwa abageni uko bumvikana baravuga ngo aya ni ikimasa, ikimasa rero nta ndongoranyo ibaho, hanyuma yakwiyongera bakagerayo bamugabanyirizaho bakayamuha, ariko urumva n'ubundi bisa nk'aho byise ngo ni ikimasa bakoye.
Kuri telefone nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya dufite igira uko ishaka we igira uko ishaka.
Niriwe cyane ndabumva.
Ye urakomeye.
Namahoro nitaba namwe.
Yego turaho, uherereye hehe?
Jyewe mperereye i Bujumbura mu Kanganoro muri zone ya Gihosha.
Ye umwanya ni uwawe.
Yego murakoze cyane, reka mbanze nshimire umutumirwa, nshimire na mwebwe abamenyeshamakuru mushoboye kuduha aka kanya.
Yego natwe turagushimiye rwose.
Hama dusindike gato rero kuri icyo kibazo.
Yego bandanya.
Urabona ibijyanye n'inkwano nuko nshandikati kabaye akananira abahinga bivanye n'ahariho nkaha mu Burundi tugezaho bivanye umuntu atuye ikarita atuyemo, ugasanga bagenda baravuga bati utuye mu ikarita ikize gusumbya abakene, niko inkwano zigenda ziraduga ugiye kuyaba y'ubundi bwo impano nagashimwe ababyeyi bo ku muhungu bategerezwa guha abo ku mubyeyi w'umukobwa ariko turi mukobwa, ariko rero basa n'abigize bizinesi bagize urudandazwa kuko ugiye kuraba ukagenda nk'ahantu umuntu bakagukumbura gukira par exemple nka 7 million ukiyumvira eske uwo muntu urabya yahembwa n'ayo mafaranga y'amakiko adashimye ko koca. Kandi ntitwibagire nk'uko umusimbwa yavuga ati ni ukunganisha ibitsina byose mu bisanzwe n'umuhungu aba yararezwe, ariko nk'uko nicyo ikirindi ngo ndivuga ni uko agashimye gakunze guhabwa ababyeyi b'iwabo n'umukobwa. Iyo bamaze gucira inkwano nk'uko umwengo ni kiguzi, bibaye ngombwa umukobwa akaba atakaza afise ntiyigera abana neza n'uwo mugabo wiwe, kuko urumva aranashobora kumufata nabi mu gihe afise umutima woroshye uwo mugabo akavuga ati jewe nsa n'uwakuguze.
Igira uko ishaka
nawe kube
yego. Ibyo ngibyo n'abandi babivuze, reka ngushimire hanyuma duhe n'ijambo n'abandi. Urakoze cyane,
nisaba murakoze.
Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Reka duhe n'ijambo Ndayizeye Didier, noneho igira uko ishaka na Ndayizeye umutumirwa aze kugira icyo avuga ku bitekerezo byabo byombi. ndayizeye. Urakomeye.
Turaho turashima.
Wowe uherereye hehe?
Ubujumbura muri komine Kahangwa. Yego.
Yego, umwanya nuwawe uvuga ijambo rigufi.
Ego, jambo rigufi nashatse kunganira gusa sinashatse kubandanya ibirebire. Ni kuvuga yuko ino iwacu nka duherereye.
Yego.
Mu bisanzwe bwe dutanga icyo bita agashimwe.
Yego.
Nta bintu by'ubuguzi. Ni kuvuga jewe maze kubisoma aho hantu nkabona mu Rwanda, ni ukuvuga yuko abahungu ngaho ntibakirongora, baca batinya kugira ubugeni.
Ye, urakoze cyane.
Ego.
Radio Ijwi rya Amerika. Venant Nzabonimana rero abangabo wabumvise nabo.
Nabumvise.
Mhm.
Urumva iyo tuvuga ishimwe, ishimwe na bivuze na nongere mbigarukeho, ishimwe rigenwa n'uritanga, ntabwo rigenwa n'uryakira. Iyo bize uryakira akaba ari ugena ibyo ugomba kumuha, icyo gihe biba bije ari igiciro. Noneho ugasanga arakubwira ibyo udashoboye. Ikindi ni ukuvuga ngo mu byo Didi yavuga, mu by'ukuri abantu ubukwe buraba, abantu barashyingirana, ariko hari ubukwe bugiye bunyuranye. Abifite bashobora no gutanga ibya mirenge na za nka twavugaga na ya miliyoni, ugasanga batanze imodoka, batanze iki, ubukwe bukaba ubukwe bukaryoha. Ariko kuri bo abifite, ubukwe ni umunsi wo kugira ngo abantu bahure, bicare, banywe, barye, banezerwe, baganire, mbega bagire ibirori. Abo ngabo ni abifite, kubera yuko inkwano n'ubundi kuri bo ntacyo zivuze. Amafaranga niba bayafite, urasanga banywa za champagne, urasanga banywa za whisky, urasanga bagira gute. Ibyo kuvuga ngo urazana inka zingahe kuri bo ntacyo zivuze. Gusa ni ukuvuga ngo bafite bwa bushobozi bwo kuba bakubakira abana babo, n'izo izo tuvuga ko ari inkwano cyangwa se ari ishimwe, ni ibintu bisa nk'aho ari ibyo by'umugenzo, kubera yuko bo ntabwo ari ukuvuga ngo barabikeneye kurusha abandi. Abatifite rero nibo bahura n'ingorane. Abatifite ni ukuvuga ngo wa muhungu niwe utari bubone ibyakwije byo kujya gusaba wa mugeni. Wa mugeni nawe utifite ntari bubone ibyo gutwara ku muhungu. Usanga rero ababyeyi b'umukobwa hari igihe bavuga bati twebwe twakamuhaye ibi, ariko ubwo tutabifite reka umuhungu tumuce inkwano yigiyeyo ayazane abe ari byo tugura bya bintu. Ukibaza uti ese aho kugira ngo umuhungu ayazane nk'uko byigeze kuvugwa na Ngendahimana, umuryango w'umuhungu ntushobora kuza ukavuga uti dore ibyo dufite, yenda byarimo na bya bindi bagomba kwita inkwano, kuko n'ubundi nta kintu cy'ishimwe gisigara ku mubyeyi. Nibyo mubwira. Bakaza nayo ngayo bagomba gukwa n'umukobwa, bakaza nayo bagomba kumushyingirana, bagashyira hamwe bakavuga bati bana bacu ngaho nimushake ibyangombwa byo kugira ngo mutangire urugo. Ibyo ngibyo nibyo byakabaye byiza, ariko kubera yuko tuvuga ngo ni umuco turagumye tukavuga ngo ni inkwano, ngo ni ishimwe, kandi iryo shimwe uwo mubyeyi nta kintu asigara na cy'urwibutso. Yewe biruta nuko wafata ifoto ukagenda ukayiha umubyeyi ukavuga tuzajya unyibukiraho ko ndi umukwe wawe.
Ibyo ngibyo byaba koko bihinduye byinshi cyane no mu mitwe y'abantu. Nuko muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Nizeye Jean-Baptiste. Jean-Baptiste we
tamakamirindi muraneza.
Urahura ukomeye, uherereye he?
Ndi Kigali mu Rwanda, mu karere ka Gasabo. Nk'uko wari umaze kuvuga, nitwa Nizeyimana Baptiste.
Yego.
ibitekerezo nabyumvise by'abambanjirije kandi n'umutumirwa nawe namwumvise bose ibyo bavuze ntabwo njya kure hamwe nabyo mu Rwanda rwose inkwano ni nkuko bagiye babivuga ni ikiguzi ntabwo ndatinya kuvuga niba uzi mu karere muri kari agace k'umutara hatuma kamirimbe
yego ndahazi neza
hariya muri kari agace wenda ngiye kuvugura niba mbeshya baza kunyomoza ntabwo uwo ari we wese waje gusaba y'umugeni urabizi ko ari agace gafite inka inka nyinshi bafite ubushyo n'ubushyo ntabwo batinya guca inka mirongo
yego
burabyumva ko rero kugira ngo umuntu aje gusaba umugeni muri kari agace bisaba wa wundi nyine n'ubundi uri muri ako gace wifite ufite za nka kugira ngo ashize bamusabye ashobore kuzitanga ubwo kumva rero niba umusore yakundanye n'umukobwa waho adafite ubwo bushobozi ntabwo batinya kumumwima rwose agataha ntawahawe
bakamumwima pe
hanyuma reka bakamumwima rwose ku mugaragaro ni hahandi rero ashobora kuvaho ikintu kibi kiza kijyanye no kuba umuntu yakishingira umukobwa niba yaramutse yakunze umukobwa ababyeyi bakajya guca inkwa n'umurengera bizaba ngombwa ko bagenda bibanire niba baramutse bashoboye kubyumvikana
ye nizeye ndagushimiye cyane
murakoze cyane n'abandi mubagumye batanga ibitekerezo turi kumwe
ye komera venani ndumva nizeye azanyemo ikindi kintu yego ibyo abantu bifite twa twavuze ariko noneho azanyemo n'ikintu cy'uturere ukuntu natwo dufite imigenzo itandukanye byo nibyo
ni ukuvuga ngo inkwano ijyana n'uko umuntu yifite nibyo nahoze mvuga ariko hakaba hari inkwano kera urabizi inahangaha hari abemera inkwano z'amasuka hakaba hari abemera iz'inka hakaba hari abemera n'iz'amafaranga ni ukuvuga rero ngo akarere gafite umuco uyu n'uyu karawukomeza bikaba bivuga yuko nk'uko nize yari amaze kubivuga mu minsi yashize hari inkuru yahise mu binyamakuru hano mu Rwanda ivuga yuko hari umuhungu wari burongore bagomba kujya gusaba hanyuma bagere bakababwira ngo bavuze ngo 500,000 yatanze n'ibikeya ngo ntabwo byagura n'inkwibyi ibyo byaravuzwe birasakuzwa abantu baravuga batese biracyashoboka ahubwo twebwe tukavuga tuti umukobwa yagumye kubaha iwabo aho ngaho yenda niho ruzingiye umukobwa yagumye kubaha iwabo ntiyarwanirira uburenganzira bwe kuko iyo aburwanirira niba yari yarakunze umuhungu yashoboraga kuba yaramusanze batamukoye yenda bukeye bwaho akaba yavuga ati ni umugabo wanjye reka musange icyo gihe yari kuba ari we urwaniriye uburenganzira bwe
bivuze yuko
yakunze kubaha ababyeyi be yagumye mu rugo n'umuhungu nawe aragenda ugazajya abihubu baravuga ngo ni ukwikota azajya kwikota ashake uwundi
nibyo nayengiye kubaza nibwo umukobwa yaragumye iwabo
ku bintu birebana n'intuza na kera na kare byagiye bibaho abanyarwanda bavuga ngo amaboko atareshya ntaramukanya ni ukuvuga ngo urukundo muri iki gihe nirwo rwazanye ubwo burenganzira na leta ishyiraho amategeko yuko inkwano iramutse ibuze bitabuza abakingirwa gushyingirwa ariko ubundi na kera na kare iyo wabaga uri umuhinzi ugomba kujya gushaka umugeni mu borozi nta mufite keretse iyo babaga bagufitiye urukundo rudasanzwe bakaguha umugeni w'ubuntu ariko ubundi wagombaga kugenda ukabanza ugatenda ukabayo kwa sobukwe ugakora kugeza igihe uzabonera ay'inka nk'uko imizizi yawe ingana n'inka noneho bakemera bakagushyira urumva rero ni nayo mpamvu bajyaga baca umugani bavuga ngo wajyaga mu bajiji wari umujiji ni ukuvuga ngo wagiye mu bantu bifite ni kimwe n'abanyamafaranga inaha ngaha muri kigali umwana niba agiye akababwira ati dore fiyanse bagasanga ntibamuzi muri ba banyamafaranga bandi bafite baramubwira batari ko se uwo muntu ni uwahe ibyo nabyo ni irindi vangura ribaho icyo gihe bakaba bamubuza kubana nawe kubera yuko umunsi bagiye gusabayo ntabwo azaba kwiza ngo abahe ibyo bashaka icyo gihe rero ugasanga noneho umuntu aratinya kurongora umukobwa wo kwa runaka bafite amakamyo iwabo agenda n'amaguru akumva ko atabishobora akanavuga ati sinabona naho muhera aho ngaho rero ni ikibazo gikomeye cyane icyo bavuga ndagenda cyumva kandi gifite ishingiro
mukanya uvuze gukwa amasuka nibuka yuko nimba ari muri 86,986 leta yaciye iteka ko inkwano igiye ku masuka atatu icyo gihe byateye akantu mu banyarwanda benshi ntabwo babyakiriye neza mu magambo makeya ubu ngubu none amasuka baracyayakwa
ni ukuvuga ngo nabo biterwa n'abantu kuko hari umworozi wumva ko isuka igeze mu rugo iwe yaca inka bikitwa yuko yaca inka akaba atakwakira isuka barahari ariko ni umuco wabo nyine uko bakuze niko babizi ariko mu itegeko ubundi barabivuga yuko iryo teka itegeko teka rya minisitiri w'ubutabera bavugamo bazana bari amasuka atatu bakavugamo amafaranga ibihumbi nako bakavugamo inyana y'ibihumbi 15 cyangwa se 15 cyangwa se inyana ariko n'amasuka bayavugamo ni ukuvuga rero ngo hari ahantu henshi bakwa isuka cyane cyane nk'ifatarembo inka y'ifatarembo ikaba ari isuka ariko ubu ngubu abantu baragenda babihindura bakabihinduramo amverope y'amafaranga bakavuga bati tutajya mu rugo batemera isuka iyo batabajije yewe iyo ngiye gusaba ahantu ndabanza nkabaza nkamenya ko isuka bayemera cyangwa batayemera iyo batayemera tuyisimbuza kuko nta nka ziba zihari tuyisimbuza amverope runaka kandi ntabwo byari byateza ikibazo
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho duhamagare Uwizera Norbert. Uwizera we?
Ndakumva.
Urakomeye?
Ndakomeye.
Uherereye he?
Ubu ngomereye Nyamasheke.
Nuko. Umwanya ni uwawe.
Ndewe ukuntu mbyumva ku bintu bigendanye no gukwa. Nubwo ndi Nyamasheke ariko Nyamasheke ntabwo ari iwacu. Nuko ndi Nyamasheke kubera ko ariho ndi gukorera.
Yego.
Ariko nko muri kano gace ndimo hari ibintu nyine udashobora kumva nyine mu bitangazamakuru nubwo mu gihe gito mamaze ntaratoza amakuru yabyo neza bitewe kuko usanga nyine ibintu byarabaye nk'umuco nk'ahandi ubungubu muri kano gace amakuru ndumva numva ni uko ibintu byo gukwa amasuka baracyakwa amasuka cyangwa waba ugiye gukwa bakabandira bakagutegeka agaciro runaka k'ibintu ugomba gutanga nimba nta nka wenda ufite ibintu nka 200 cyangwa 300 bakagutegeka amafaranga runaka wenda mukavugana nimba ari ibintu nka 500 bitewe bakagenda bagasanga hamwe bakavuga ati umukobwa wacu twamuhaye ishuri bakagenda bakavuga ati umukobwa wacu yagiye akiga nko muri primaire urugero hari ibisitori byamugendagaho twajyaga tumupfunyikira ibisitori ngo agiye ku ishuri bitanga mu mirivane na gutya ngire mfira ese nimba batangiraga imbitaya ibintu byamutakayeho ndakatubare nkamenya ivare baba baramutanzeho ese twebwe bahungu natwe baba bagiye badutangaho minerivare byose buri ruhande rumwe bagiye ari imbitaya cyangwa buri wese akazana itayi ya buri kimwe cyose cyagiye gitakara kuri buri mwana amaherezo yazaba ari ayahe ko hanyuma usanga aho wasanga ibintu byo gukwa nk'ubu ubushobozi bwagiye bushoba buke bugasanga aho kugira ngo bafashe urugo bashyigikire urugo rugiye kubakwa rushaje
ye Norbert urakoze cyane hineraho ngaho igitekerezo cyawe urakoze
yego
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda duhamagare na Rugwiro Chris Khalifa Rugwiro
ndabumva cyane Voice of America
urakomeye
ndakomeye cyane na mahoro
uherereye he
nge
mereye Burera.
Burera
mu Rwanda.
Yee.
Eh Burera mu Rwanda.
Yee mu majyaruguru.
Eh mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ah, umwanya ni uwawe. Ariko mu magambo magufi.
Ya, ikibazo cy'inkwano by'urebye kirazamuka cyane ugereranyije urebye. Eh. Ya, idusobanuye twabyumvishe neza ariko ikibazo aravuga ngo abakobwa nyine ngo byahuzweho ariko urabona ubu bintu yuko bikomeye cyane urabona ugushaka ubuzima n'iki se n'abahungu natwe tuba twararezwe ntabwo tuba twarawuruwe pe
yeee
natwe tuba twararezwe nowe n'amafaranga arazamuka cyane urumve yuko ni ibintu bikomeye cyane ku nkwano barayadutwara tugasigara natwe
yeee Rugwiro urakoze ndagushimiye igitekerezo cyawe yeee Umutumirwa Nzabonimana Venanti ni umuyobozi wa Rwamurek umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore noneho twanzura iki kiganiro yego urakoze cyane Rubiro twanzura iki kiganiro Venanti umwanzuro wa bu
umwanzuro kuri jyewe nuko bisanga ko abashyingirwa ni abantu babiri kurambagiza ntibikiriho bya kera nibo bahura bakumvikana ahasigaye bakabwira ababyeyi bati dore turateganya dufite umushinga nimudufashe abo bashyingirwa nibo bakwiye kwicara bakagena niba hari impano bagomba guha ababyeyi babo umwe agaha umubyeyi w'umuhungu umuhungu agaha umubyeyi w'umukobwa cyangwa se bakabifatanya bamara gukora gutanga iryo shimwe ababyeyi imiryango bakayikoranya bakavuga bati abana batugejejeho umushinga none ubwo batugejejeho umushinga twabahamagaye kugira ngo mudufashe kubashyigikira bakaba bahera aho ngaho utanze iki utanze kiriya ariko noneho bikaba ibyo gushyigikira abantu ntibakore ibyo guha umwe ngo undi bamureke kuko uwo bahaye byinshi ni ukuvuga ngo baba bamuhaye imbaraga zo gukandamiza undi akiyumvamo ububasha atagomba kugira wo kugira ngo uburenganzira bwa mugenzi we buhonyore ndibaza rero yuko kugira ngo uburenganzira bwa buri wese bwubahirizwe ari ubw'umubyeyi ari n'ubw'abana bose abo bana bakwiye kwicara bakaba aribo bagena ishimwe ry'ababyeyi noneho ababyeyi bakakira icyo babahaye ntibakire bavuga ngo bagononwa ngo bavuge ngo muduhaye bike ndumva ariwo mwanzuro natanga kandi noneho si ukuvuga ngo byajya mu itegeko kuko itegeko nk'uko nahoze mbikubwira hari iririho ariko ntirikurikizwa ahubwo byakanyuze mu guhindura imyumvire y'ababyeyi imyumvire y'abagabo n'abagore bakava kuri cya kintu cyo kumva ko umukobwa azakoshwa menshi cyangwa se umuhungu agomba gukoshwa amafaranga ya nayo noneho ari umuhungu akagira uburenganzira bwo kubana na mugenzi we n'umukobwa akagira uburenganzira bwo kubana na mugenzi we uwo niwo mwanzuro numva natanga watanga amahoro ndetse ukaba watanga no kubahiriza ihame ry'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore bashakanye
cyane cyane yuko urugo nyine ari n'urw'ababiri ntabwo ari urw'umwe mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Rwanda akantu mu isogondi imwe rukumbi ibi bintu byaba bifite ingaruka mu kubaka abasore n'inkumi batinze kuko bisigaye biriho abantu baratinda gushaka
niba udafite icyo utanga ntujya guhaha wajya guhaha ugasanga baramutwaye ntabwo wajyaga wumva indirimbo bavuga ngo yagiye i Bugande gushaka amafaranga yo kuzagura inkwano yaza agasanga bongeyeho 1800 bashyiraho n'inyana y'igare
niukuvuga
ngo n'ubundi ni uko nguko nyine aravuga ngo henga njye kuyashaka yajya kuyashaka agasanga uwifite ejo yamutwaye cyangwa se agasanga yabyaye mu kimwe byeze ukurikije bya bindi twavuga ko abantu bihe barubyimwe bakishora no mu busambanyi ni ikibazo gikomeye cyane
Nzabonimana Venanti ndagushimiye cyane Nibutse yuko umuyobozi wa Rwamureko umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire hagati y'umugore n'umugabo. Nshuti zacu, namwe mwese ndabashimiye cyane, mbashimiye ko mwaje muri benshi muri iki kiganiro, mukomereza aho ngaho. Icyo gusa iki kiri kibazo abakobwa n'abagore, reka da ntabwo nzaho muba rwose murakarama.